jana siponi lipo leo sikuwa ujanja wangu baba hata waliponikana ulibaki na mimi ninakushukuru sana ni wewe milele kipeke ninakuabudu nisame nikikosa nikikwama unipe majibu ni wewe milele kipeke ninakuabudu nisame nikikosa nikikwama unipe majibu
umesababisha najidai umesababisha nafurahi natembea kifua mbele amen kwa hizi baraka na uhai Baba sina cha kukudai aloniweka hapa ni wewe
acha nikusifu milele
amen
milele
amen
milele
amen
acha nikusifu milele
amen
baba milele
amen
milele
amen
naona kanina bahati kwa yote uliyofanya oh thank you lord Miujiza, mbele yako napiga goti Naona kanina bahati kwa yote uliofanya oh thank you Miujiza, mbele yako napiga goti Wendo naejua, napokanyaga, napotembea Na kila dua dua, napopata, napokosea Wendo naejua, napokanyaga, napotembea Na kila tuwa dua, napopata, napokosea
Umesababisha najidai, umesababisha nafurahi Natembea kifua mbele, amen Kwa hizi baraka na uhai, baba sina cha kukudai Aloniweka hapa ni wewe
Acha nikusifu milele,
amen
Milele
Machozi hayatoki tena Umeniokoa baba we ni mwema Nakuita mwokozi nakosa cha kusema We ndo nambari moja nakupenda daima Kuna mikasa na visa haya maisha ni vita